najiongea kwenye ulingo wa mapenzi na kimia zote kwa zote najifungua chote ya mapenzi nimefungua. Nimedabolika sipati tabu. Oh, tabu. Majabu, nimezoea wala sina ghadhabu. Kama moyo tuika kana feel vibe. I don't know, I don't know ila I'm so lonely. I'm so lonely. I don't know ila na enjoy kuwa lonely.
Nipo free to be single so sweet. Niko free to be single so sweet. Ah, mashallah. Yalisha pono majira. Roho kwa tu imejafura. Kufa kwa jana kulara. Taratibu kwenye langu lisha pata tabibu. Nimedabulika sipati tabu. Oh, tabu. Majabu nimezoea wala sina ghadhabu. I don't know if I'm so lonely. I'm so lonely. I don't know if I enjoy being alone.
I don't know, ila na enjoy kuwa lonely.